O te rā e tātou mā kia huri atua hau ki te hakatau i tō tātou kai kōrero. No roto mai o te iwi o Ngāti Kahu, tōna ingoa ko te uri, Reihana Ngātote. Ko te uri tētahi o ngā kai whakahaere, no roto mai o te hauora o Ngāti Kahu. Tēnā koe e te whanaunga.
Tēnā koe, ho. Tēnā koe.
Te uri, e mahi ana koe me ngā rangatahi, me ngā tai tamariki o te ihiku o te ika. Hei whakapakari i a rātou, hei āwhina i a rātou, hei ako i a rātou, me pēhea, me pēhea. Kōrero hia mai, tēnei kaupapa e whakahaere ana koe?
E ngā rā e rua pahure ake, he whakaro, i whakaro hia a Marahi Langford me tōna hoa tāne e pāna ki ngā taitamariki ki roto o Te Heko Tika. Nā, e maha ngā tamariki i whai atu te huarahi o Haka Mōmuri. E tahi anō he a wangawanga ki roti o rātou whānau. Engari, horeka he rōpū, he tangata ki roto o Te Heko Tika i āwhinatia i a rātou.
Yeah. Ka mutu ko tēnei kaupapa, hei āwhina i a rātou. He ahara ngā wāhanga o tēnei kaupapa?
I tēnei wā, kia huitahi tātou ia wiki e ruanga haora, e whanga wahanga ki roti i rā wahi. I tīmate hia tēnei kaupapa, e runga, i ruanga tau. Engari, ko hau te whai, te kai whakahaere i te timatango tēnei tau.
Ka mutu, tokohia ngā tai tamariki kei roto i tēnei rōpū, kei raro i ngā parirau o te hauora o Ngāti Kahu.
26 ngā tai tamariki ki rongi tēnei mea. I taku timatanga o 25 pia, 25? Ai. I pātai kia Robert nā te mea. I mahi a tēnei mahi i mua tōku nei timatanga.
What sort of outcomes are you hoping to see in terms of our tai tamariki and their journey with Ngāti Kahu Health and Social Services within this kaupapa?
I think the biggest outcome is the fact that we are probably walking the talk. Ngāti Kahu Social and Health Services are looking at them all as potential young leaders, and so it's our role now to try and expose them to as much as possible and give them some sort of skill base from which to develop from. Because for a lot of our tai tamariki up here, if we don't give them these choices, they've got nothing to make.
You talk about skill bases. Tell us some of the tools that you believe will help our tai tamariki. Tell us about some of those tools and how they come to be part of their repertoire as they move on this journey with Ngāti Kahu.
Basically what we did was we utilised the Takarangi framework, which is the ara pautama. So as our tai tamariki come through the program, they must aspire to various levels and they cannot move on or move up until they've actually mastered the level that they're in. So, I mean, and it might seem quite simple for a lot of our whānau out there in Te Heko Tika when a young person comes in and doesn't even know their pepeha. You know, so know who you are first, know where you come from, and then start building on that. What we have achieved, more importantly for our tai tamariki at the moment, is cross-generational conversations happening. Whereas before, Nanny was just Nanny. Now Nanny is he puritanga Māori. She's a repository of knowledge. And our tai tamariki are now recognising that. They're no longer banks. They're no longer babysitters. But they're actually someone who has a skill that we can use.
So in terms of the intergenerational transmission of knowledge, whakapapa, mātauranga Māori, how do you include kaumātua and kuia in this journey?
Basically, I consulted them in developing the program, in terms of our ara pautama, what do our tai tamariki need to learn? How do they learn it? And so it was going back to our kaumātua and kuia and asking, for you, what is important for your mokopuna? You know, and more importantly, if it is important for your mokopuna, how can you help? You know, what are you prepared to put in?
And you find that people are supportive of this kaupapa. We hear about it in the community. Indeed. And there's a lot of positive outcomes. Can you talk about what some of those positive outcomes are to date?
Well, all of our Tai Tamariki in school, they're all trying to achieve. The following genes have got goals. The expectation is that the, what you do out in the community shouldn't be any different than what you do on the program. So you're a positive, you've got positive engagement in the community, you are part of the community. But more importantly, I think what we're seeing now is that parents of our Tai Tamariki are coming along and learning with them. They're actually wanting to learn how to mihi, they're wanting to learn how to karanga, they want to know mātauranga Māori, which they've missed out on. So we've created a platform from which that generation which lost out can jump on.
O tirei, hei whakakapi I a tāua nei kōrero. Kei kona te pōtaitanga. Hei te rā nei e kite ana tātou, ko te haka pōtaitanga mō ētahi o ngā Tai Tamariki ko puta I tēnei rōpū, ko puta I tēnei akoranga. Ka mutu māu anō ngā kōrero mō te rā nei.
It's never going to end. No, ai, ko tēnei te pōtaitanga mō tēnei tau, engari, he tau anō, e tau mai nei, hara mai ana. Sky's the limit for our Tai Tamariki, and that's what we encourage. Don't ever stop dreaming.
Te uri, tēnā koe, pai te kōrero ki a koe, tētahi o te whānau, ka mahara ki ngā kaumātua o Ngāti Kahu, ki ngā kaumātua me ngā kuia o Karikari, puta atu ki e nā wāhi. Te uri, tēnā koe.
Tēnā hoki koe, hoa. Tēnā koe.
O te rā e tātou mā koe rā ko te reo kōrero o te uri Reihana Ngātote, ka mutu koe nei ko tētahi o ngā kaupapa kei raro iho I te whakahaeretanga o Ngāti Kahu Health and Social Services. He mea e oti ana I roto I te kaupapa e mea nei ko takarangi. Nō reira whakarongo tonu mai ki te reo irirangi o te hiko o te ika, kawarawa kautau e wareware, hei te te kaumātahi o ngā haora, o te te kaumātahi o ngā ara o tihema ka whakanuinga te reo irirangi I tōna huritau 2025 ki te marae o Roma ki Ahipara. Nau mai, haere mai. Kia ora mai anō tātou.